Basha Studio.
Nitana genzu kwa liuwa mwinjabala. Zime greet. Maria, kwani kilela mina mayu. Wanova suka magembe, masayo mbuga. Lelo na numbili nje Maria, wanikuyo akaninja makoe. Maria mwani sale wane wotito waza kundeka. Nakoto kira iti na fano alufana omega. Ningaka mwane uba sukuma kule mayo dofuma. Walonja bali vinge mali ila ukabalema. Maria, Maria kilela mina kima oba na wane. We Maria ndala kule kamai kule nana. Maria, Maria kilela mina kima oba na wane. Wano masukuma, Maria Mayoti makiri lange Natuko ya kakituma valiko ya lavangi Kutuma na kuja Tuhunishi takete Uluguni lema Maria Nagoluga mayo Nako ya no mali Kuvejeka yonene Uli mashahidi, ukwingwa bone na bobu kalema. Kagosha kake mali, kandugu shikolo peko ditama. Nagayo ulilabu bina wana wangika. Ahoi na Kenya kumungu, naleta lilika ngana. Nulika bina leta be, nadupe mpaka na vanikini. Ukujali yote mali ya hule kabasavi. Wenye mapenzi, amani ndio dawa. Pale kageba papa nje tutizo sunyugo chonganyiwa. Nimekubaza we Maria, kifupi nimetulia. Ukiwa mbele minyuma, ukiwa kushoto mikulia. Alihonze nkano nolo torile. Baba kitewe nikitu mkaya. Ikelele kwa bafungwa wabarosi. Nonse batulichue tukubutu nkira hansengo kuise. Maria mwani sale wane wotito waza kundeka. Nakoto kira iti na fano alufana omega. Ningaka mwane uba sukuma kule mayo dofuma. Walonja bali vinge mali ila ukabalema. Maria,
Maria kilela mina kima oba na wane.
We Maria
ndala kule kamai kule ni nana.
Maria,
Maria kilela mina kima oba na wane.
Banduki mo na levi kete mfano kompiti yari aka iko tayule kanyama sehemu fulani umuyelele taliba ho moyo gwane tuliega kuto kwe Maria okufumilia ule na magumu mwana Sofia ama kule maga bagalero balindu wikaya bagalende la kutangana kwechubu wakotola kabia. Manikeba mwale lo muli utu kabalawe. Kanuloga jingwa ama tusi kote mwisho kwase. Lelo nantondo yosabe lole foka. Na kwikonda konda dala na liumo yogoka kaluka. Kole kamali ya uri ya makuta mwanike. Haba yombi basigani badizo kudumia tuwake. Mekubaza we Maria ifupi nimetulia. Ukiwa mbele minyuma, ukiwa kushoto mikulia. Nako kishe sumba mwichane, ekelu hende. Suluja ngombe, kwingira itula ya Tabora. Hangi wano mpina gete kitinene. Okishu wano shemejo kumari. Maria mwani sale wane, wotizo waza kundeka. Nakoto kira itina fano, alufana omega. Ningaka mwane uba sukuma kule mayo dofuma. Walonja bali vinge mali ila ukabalema.
Maria,
Maria
kilela mina kima oba na wane.
We Maria
ndala kule kamai kule mulo ni nana.
Maria,
Maria kilela mina
bahati shenke mawilange ukwikumya nabona mbwe iloro manya notumwa na chingore nayo ulabike te abumbira mikosi bebe tumwelelo limpina shishako fupa malete woni malube mwanike mahali obukwe kanisangana lende mwaoni sunyama yonebanishi Kana cho hicho kidogo ninacho kipata Maisha ya kufeki siwezi mimi bado sijajipata Oni male umengwe nikema liyo mkwe Kanisanga na linde waoni sunyama yuneva nishika Izi kana cho hicho kidogo ninacho kipata Maisha ya kufeki siwezi mimi bado sijajipata Anyela limane Mwokengela jisoga Mola la bani kila malange Siyo ya olele la katuhu Tabia yake unaijua Nabi mweba niki Tafata kinku mbobo hela Mola la ngosha wele weke Okuzenga na mwe malengo kamtani Uwa nubo Bubu toji na butorua Kisi malelo na yombe na guja na mawazo Ulo nile kamwa nike maria wako nijeka kutinchezo Kisi malelo na yombe na gucha na mawazo Ulo nile kamwa nike maria wako nijeka kutinchezo Kaomba nile jamali kuyote kanke wane Ulo katuka wali na lomba bukalune Kaomba nile jamali kuyote kanke wane Ulo katuka wali na lomba bukalune Wewe ni pacha wangu Mama watoto wangu Tumezifunga pingu Wakuzikata mungu Lekela gango mama shenene Yona onenene Uka kulaka umurimze Ila ujuzi ya uzeki Bijendare Alimbasha studio Majimoto mgate Jaki pila una masangu Kila msekwe na vanikini hose Yavile ngolo ngolo mto mitandao Angu nyoko na nyoro Nani zaidi Wezo nao Mliu wana buhongo mwita na malami nwande Ulalo lile umuja wala kamo Malia mayo na bakeni banke ba chingito bateba bebo mno keni hata hangwani alafu buhoya lo koliko chu nya chingitu tutena shikome na ya hakaya kunye lile kambu wewe
Papa Junior on the mixing.